Here's another one. Here's another one.
Ukiniona unakosa furaha, siache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, mimi najua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunachikaza ye, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Bila kusifia you are pretty fast. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Mwangu mimi sombaya. Mwangu mimi sombaya. Mwangu mimi sombaya. Nieleze.
Endapo utanimiss just call me.
Mwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Mwangu mimi sombaya.
Mama uniambie.
Mwangu mimi sombaya.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona
loneliness.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face.
Kataza, taza. Na umwa kunyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama.